Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Siyamphakamisa uJehova ongunkulunkulu onamandla ongunkulunkulu okuwukuthi siphila ngaye bazalwane siphila ngomusa wakhe so ufanelwe ukudunyiswa ufanelwe ukuphakanyiswa hey bazalwane inqakile la indaba kodwa ke asiqhubeke njengohlelo and uma kukhona imizuzu esele ngizobuyela futhi e Blessed Generation Church ngoba ngithe ngiyazama ukuxhumana ne crew yam hey kwabanzima today I don't know ukuthi ke kuhambe kanjani but ke siyabonga kakhulu ku Pastor Kenny Mukwena kanye nomama umama Mukwena umfundisi Mukwena ngokuthi ke basivulela masango sakwazi ukuthi ke sikhonze nabo go lolusuku nawe ke ulalele kwamanje uyathanda ukuthi ke sifike enkonzweni yakho thumela i-email go anika@radiopulpit.co.za yeah and then sizobuyela kuwena and then ungasibona singena nanoma inini enkonzweni yangakini sizo fellowship ha kanye nawe isikhathi manje ke sithi 14:49 ithi ke ngenze kanje bese ke sithola eyanamohla I motivation go Dr. Tobe the poet Dr. Tobe oh okay ithi ngizame ukuthi ngiphinde ngimthole ya azosilethela eyanamohla I motivation
share the love share the truth share the life on 657 AM
passionate about God passionate about people Radio Pulpit 657 AM your daily companion download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day
the words of the Lord are words of life your heart is on 657 AM
Okay ngimtholile ke la u Dr. Tobe. Okay bazalwane ngiyazi ukuthi ke benilindele ukuzwa konke bekwenzeka ngale Blessed Generation Church. Ngisho lokho ukuthi mhlambe ama sermon nokunye ngikakwazanga ukuthi ngikuthulele kona la izoba khona i-podcast and then uzolalela konke ku podcast ebekwenzeka ngaleke ku Pastor Kenny Mukwena fixo hey ntombi yangakithi le yangale elithabile ya ucele la ukxoli mncwango ethi jabulane sesingabantwana fikile ngizoyidlala ingoma zakho but not today my beloved ngizoyidlala ke I think on the third week because next week is the corner zinye ingoma ekhethiwe engakwazanga kuyidlala and for next week as well so on the second week or the third week yeah ngizoyidlala ingoma zakho siyabonga kakhulu and qhubeka nje u enjoy the show isikhathi ke sithi 14:53 asiye ngale manje e Dundee ngikuthathi ngikulandele u Dr. Tobe ezosithulela i motivation Dr. Tobe sawubona ma
Ngiyajani ngiyabingelela kulona balaleli be Radio Pulpit
Siyabonga. Hey ngiyezwa ukuthi kungconywana. Hey i flu.
Ayi, ngala ngami nyako wise.
Ayi kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba naku i voice uyibuyisile ukuthi uzokwazi ukukhuluma nathi kulentambama uzokwazi ukuthi ke usibusise. Usiphatheleni namuhla.
Hey namhlanje nje bakuthi kuseyona inyanga yabantu besifazane. Ngiyafisa nje nami ukuthi particularly ngikhulume nabo ngizothi nje namhlanje balaleli there is life after disappointment there is life after disappointment ikhona impilo emva kokuphoxeka kodwa impilo ikhona iyaqhubeka abantu besifazane kuningi balaleli okusiphoxaye nawe bahle esiphoxwa abantu esibathandayo siphoxwa abantu esibathembile futhi uma ngabe uphoxekile nje umuntu wesifazane uzibuka less of a woman because khona into ephoqile kune inhlobo ke ezahlukene iziningi izinto sometimes umuntu angayicabanga ezimphoxayo kwaliwa aliwo umuntu amthandayo umuntu ujikelwa abangani ihlobo ungayiphathi kahle kwabantwana basuke endleleni okade ubakhokhela ngayo bavane baphile enye impilo kuyakuphoxa lokho kwesisikhathi umuntu osazane unesikhundla esithile esontweni usuphoxekile ngumntana wakho oseyiphathe ngendlela engekho right ukulahlela umsebenzi ukudliwa kwendlu ukudliwa kwemoto njengoba ziningi izinto nezenzekile ngo-2020 nanamhlanje futhi zisenzeka izinto eziziphoxayo kodwa ke ngifisa ukuthi balaleli khumbulani isela alizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa kodwa isela nje ngokuphoxeka lisuke zontshontsha injabulo joy nokuzethemba azibe yibalulekile lezinto ukuthi ube nenjabulo ngoba uJesu balaleli uthe ngize ukuba abantu babe nokuphila babe nakho ukuchichila uyazi balaleli nawe bahle umuntu uyafa nje ehamba kanti ingenxa yokuthi uphoxekile azafika asikele ukuthi afuna ukuyibulala ngoba engasiboni isidingo sokuphila after esephoxekile kodwa ke ngizothi ayimlaleli bantu besokane awugade nje inhliziyo yakho ngoba yilapho ukuphila kwakho kukhona kubalulekile umuntu onenhliziyo elimele uyingozi kuye abe ingozi ngisho nakubantu abaseduze kwakhe hayi bo ushort tempered akazenzi inhliziyo ilimele ingakho kubalulekile umuntu osazane ukuthi igade inhliziyo yakho udlula kanjani ekuphoxekeni bakithi ngoba wonke umuntu uyaphoxeka accept that you were disappointed akuze kubalulekile lokho ukuthi ukwamukele kubuhlungu kunjalo uthi ha ngiphoxekile themba kuNkulunkulu unike indlela yakho kuye kuyasiza kakhulu nami kwangisiza futhi kakhulu ukuthi ngithemba uNkulunkulu ngaphezu kwakho konke participate in sports or upgrade yourself ujoyine ke hlezi kwinhlangano zemidlalo engabe hlezi uyaqhubeka nokufunda ngoba ukuthi uphoxekile bantu besifazane akusho ukuthi iphupho lakho seliphelile uNkulunkulu nemasi yakhona uNkulunkulu kukhona ikhasi elisha elisangavulwa ngempilo yakho kuyalekelela lokho kakhulu kususa umqondo wakho kwinto ekuphoxile nami balaleli kwangisiza kakhulu ngiphoxekile izimpi nje ke wazi futhi mnaleni ukuthi azizile ukubulala kodwa ukuba zizokwakha wena ube lento uNkulunkulu ayifunayo zizoletha ipromotion pick up the pieces of your life ubuthe nje impilo yakho wazi ukuthi icebo likaNkulunkulu hayi balaleli lingevinjwe akekho ngalivimba nangokuphoxeka icebo likaNkulunkulu ngoba yena uyena ophethe impilo yomuntu sengivala bahle ngithi nje konke okwenzeka empilweni yakho kukuphoxile umuntu wesifazane hlezi nangayo lenyanga lenu agasa uyithandi ufisa ukuthi abe kuthiwa eseyidlule hayi yazi into yodwa umuntu wesifazane konke bekuzoqo kanje ukufakazi ukuze uzokwazisa amandla kaNkulunkulu empilweni yakho because wena mntotswakane you are the woman of purpose.
There is life after disappointment. Uyazi njoba uyikhuluma le ndaba Dr. Thobe kunabantu ukuthi ngathi baphila angazi ukuthi baphila yiphi impilo okuthi aba expectanga ama disappointment uma nje i disappointment ifika umuntu vele alahlekelwe ithemba ayitshela ukuthi you know impilo iphelile so I'm glad ukuthi today uyasikhumbuza ukuthi lempilo esiyiphilayo akusiyona impilo ezoba perfect ngazo zonke izikhathi ama disappointment azoba khona uma ke uhlangabezana nawo phinda futhi usukume withintithe uqhubeke ngempilo yebo yebo wow siyabonga kakhulu Dr. Thobe utholakala kanjani utholakala kuphi
ngiyatholakala kuzona zonke izinkundla zokuxhumana uthi nje Dr. Thobe ngiyatholakala ko YouTube uthi Dr. Thobe ogcina ngo age nako TikTok uthi @Dr. Thobe_poet ku Facebook ngiyatholakala khona ke nguthobe the poet and ne page lami futhi lithi sibonge zomdala wezinsuku kanti ke futhi kubantu abafisa ukuthi ngizofika ngizomotivator noma ngizoshiya inkondlo zami bengangifonela ku 081 55 270 87 ngicela ukuyiphinda 081 55 270 87 nakulabo because ngiyakhanselisha othi ngilimela khulumeki nosabayo ukuxoxa udaba lakhe mina ngikhona I will be a shoulder to cry on
Amen. Amen.
Ngicela baphinde futhi bathinte ubahle. Ngicela ningivotele bakithi
asivoteli.
Awazi. Ningivotele for best newcomer.
Yebo, yebo, yebo. Sivota kanjani konje?
Ubahle uzonika because this time uvota ngendlela eyahlukile. Uvota ngokuthi uthenga ivoti maybe ngo 50 rand ufake ku ATM bese iaccount number ubahle before avale ngizocela ukuthi aninikeze noma ke ofuna ukungivotela amanathite mina eceleni ngizomnikeza ama banking details because uvota ngendlela ehlukile this time.
Yeah, ngiyacabanga ukuthi kungcono ke baxhumane nawe ngo uyabona uxhumana ke no Dr. Thobe ku 081 552 7087. Asiphinde sihlangane futhi evikini elizayo mama.
Ngiyabonga kakhulu bahle nabalaleli. Ngiyathanda kakhulu.
Uthanda yithina.
Amen.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.